trendybeats.com.
Jozi aje ama nini, nye hamialiki. Mbona mwenzaka nasema napenda lakini, yeye haniambii. Haweza kashindwa kifungo hata 200, ila hanipigii. Hivi nshasemi itabida ongee na mimi, kini hanisigii.
Kusubiri, mimi kweli sitaweza. Unani fili, kinuwezi kunyonesha. Sasa, mimi nikisi unanipenda. Hukunambia, endo mana nilienda.
More music on trendybeats.com.